Motuman na normia, halana no chakesijuru lalchise, harra ifsa gazete istotaf ken nejira. Oboyelu addunya, ittigafata man biro communication ina normia, kesuma agamana genyan lalchise yodu betan, akas jiran.
Sana kesa, walabdin siyasa karanagad anaka utumram, yuru addadda, akadura urumut, wamicha addadda, humna shurur kesa, sanid aftar kisature, Gergun Karada Guguras, Kamakanat Timakaman, Garanagata Kadilian, Wamichat Tasisa Turun Sunday Kama, Atomale, Humni Shoro Kisashani, Gochaladi Sarva, Undandini, Walchamotumas, Wamicha Abotingada Tasisanis, Rakindandini, Umayudarbe, Umata Oromo Jesu, Kesara Bukisu, Kami sasamu, wajib yang juga dite. Soror kesuma sa, api tiba sejuta. Karena kalau curah, lekuman casa negirinya, insur, hawa sa sejari, wajib gara-gara wajib tadi. Karena bakku tak gara-gara retis, terkam fin, beratur pada tangan jelasnya. Amnas, karina gaf, saat amu. Harkina gaf divire ammas inchufam kanafum mishorur kesa kana tidarga gonne makaman jiran karana gal akadebi an akawasat masman mutumanna nurmiya sirdebi an wamche fasisas
obbailun yerodu lika mutanegenyan naga amerkane so gaggefam kana darga gonne qama kana timakaman gar naga takadebiyane fi ojin kara boti gada fi jaru lebiya ittifafajir nijran inni biran obbailun dubbatan wayra ko nagenya oromiya kesa kana kara mariya raran tumuruti
bandin balela bota ተጆክሉኩ ጥቃት ያደርሳል የጸጥታ ሁኔታው የጸጥታ አካላት ምሪትን ይያዩ ቆሞ የሚታከፍ አይደለም የጉሪላ ሳይድ ነው ማለት የሚከተል
አንድ አከጀዶ ባይሉን ገረንኩን ጽጭቃ ሞተነገኛ ይላልለቴ በላጄስሳ በከተከጃጀል ለከሉሉን እቲ አማልሪ ጤሎቶ ታቀብ ደርቤስ አጅነቶ ኮይን ቀበን ወልካን ቆዴ ደርቤስ ወለለገሬ ገላፈቱዳ ካንጉጂ ካወለጋ ፈንሸዋጅ ረኒ ወለሉ ለገስታስ ከንንቀምኔ ገሬ ሳምቶታቲ ደገርሰው መታይንቀቡ ከናፈከመውት ማቲ ገሬ ወለለ ካንገርገር ሰይንቀምኔ አጀንዳ ሲያሳ ቀፍሰው ከንንቀምኔ ከንቃማ ዋታው ካምሴ ቀርሺ ጋፈት ዶካ ማሬ ገገሱን እንደንዳሙ ከናፍ ዋንን ትጉቻጅሩ ድርግጎተ ከነከሰት ቆደ ፍረታን ገረና ጋት ደብሱዳ ጅቱንዱበቱ ኦቦዳ ተርቢ ዱቢማ ወራነ ብልሱማ ወሮሞ ካንዲላ ዱኛቲ ዋን ሞት ማና ኖር ሚያጀደት ወዴ ቢከነን አከስ ጀደን
ኩኒ ዋን መንጅር ወቦኖ ገንሰስ ቀባ ሴረስ ቀባ ስንጭ ከነን ጓላል ማልቱ ሳንረት ተማ ከነዱራ ወቦን ሾር ከስቶ ተጀዴ ሞጋሴ ቦዶ ሾር ከሰ ወጅን መሪያቱን ደንደኝ ደለስ ሰናን ተበበ ጎዳት ergete kitele kujin tani mariyatan bo dagaru nu waline tani mariyachu akkat jidda ndaban kanabamma sababa hara ummatani juru ololakana sababa godata jujachu sirnichi waran oromiya ke sitak sangge tama juru fi akkafurmat warbadu gamagama iban irratti godama jur war intele dunya ke un us irras gamagama iti gege tama juru wan sefi olola hara barbar sababa hara ummatu wan barbade fi wata kana kabate ummatu tfatasa jira male akka dugan tan beku notice kara kenyan yakka sababa hara barbad da tani imma ega su mali fi akka sunin cikun na gan barbanne arrami wogga afurdura nuttagar fi saniru notizak masala janne anda da fi noromu devi argatu tin kapson kin yetti fofa nagan kamu kadufu gafin oromo umatoromo angade biyargatutti nagan nitu ga yerosdo
kanaan dura mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka qaamaatti rakkoo nageenyaa kan naannoo Oromiyaa keessa nageenyaan haa xumurru yookaan immoo haa goolabamuu jedhe kallattiidhaanis al kallattiidhaanis haa ta'u isin qunname yookaan immoo isinis isaan qunnamtanii beektu.
Nuti kan isma karaa keenyaa beekna. Isaan biraa fedhiin nagaa buusuun takkallee argineen beeknu. Nuti garuu gama keenya irra waggaa afran darban kana keessatti CSD karaa itti nagaa buusuu dandeenyu propoozilii dhiyeessinee jiru. Yoo kan inni dhumaa uummanni beelaan dhumuurra yeroo fi labsii yeroof akka dhukaasni dhaabamu akka lolli dhaabamu haa goonu uummanni nagaa argatu uummanni keessaayyuu naannoo kibba Oromiyaa kana keessatti kan beelaan dhumaa jiru kun akka eedi argatu akka nyaata argatuu fi yeroo dhiyoo yeroo gabaabaa fi lolli dhaabatu inni jedhamu sunillee deebii hin arganne sirnicha kanarraa. Akka keenyatti nuti nagaa buusuu fi karaan banaadha marii taa'uu fi karaan banaadha. Garuu pre-conditioning qabna. Gaaffiin Oromoo deebii hin argatiin nagaan dhufu hin jiru. Warra hidhamtoota siyaasaa hanga isaan gadhiisanitti paartiin siyaasaa hanga fedhii isaatti biiroo banee socho'uu danda'utti hanga gaaffiin Finfinnee deebii qulqulluu argatutti sun hundi mariitiinis furamuu danda'a. Garuu gaaffiin Oromoo tokko furmaata hin argatiin nagaanii inni dhugaa dhufuu hin dandeenyu jennee amman.
Hoogganaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa Ibsasaanii irraatiin haala misooma naannoo Oromiyaa keessaa kan kaasan yoo ta'an bara oomishaa darbe kana lafa hektaara miiliyoona 6.5 olirra sanyiin adda addaa irra faca'uu himanii isaan keessaas sanyiin midhaanii lafa hektaara miiliyoona 2.1 irra faca'uu dubbatanii kanarraas oomishni midhaanii kuntaalli miiliyoona 209 ol ni eegamaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.